babe teui. Penzi ni uchizi wenda wazim. Basi kila mtu atachizi kwa muda wake. Na vingi misi vijui, anavyo nipani vitu wazim. Amejawa utu, utulivu haiba yake. Na tushavuka boda, tushapita viroja. Nona watangoja, watangoja. Na tushavuka boda, tushapita viroja. Nona watangoja, watangoja. Kwa penzi lake, na enjoy, na enjoy.
Atupila, atushavuka.